nshaka kumwigiraho ntagere ikirenge mu cye nca mu nzira ifunganye arankunda arankunda Yesu arankunda cyane yarapfuye arinjye azira niyo mpamvu mukunda nzajya waza numa hose nzahora niteguye sindi muto byatumana basha kujya wanuma arankunda arankunda Yesu arankunda cyane yarapfuye arinjye azira niyo mpamvu mukunda dore ahagaze ku rugi kanarama magara ngo musange anyakire ankize ibyaha byanjye arankunda arankunda Yesu arankunda cyane yarapfuye arinjye azira niyo mpamvu